boetse ra o mema ra o hotla re ka tametso tlo mamela tsantsi so mo tshaotsi lo rena e le munyaka ya ka jeno ga o lo ke a dikete tse tharo le kgolo le shumele metsotsiletseng me mongwe di ghetlo lena ke mbadini le beko wa CE7 fundabeng.
A go ne le tsetso ke re eno hlente ba lenhle.
Ndi ba leng. Nya butlanyane.
Bona mona ndi ba leng. Ndze ke re o ne le tsetso ke re eno no. Tiere ha o ka nne dai utlwale.
Despite butlanyane ke qetela o bala mona.
Banna ndi ba leng. E le hore ke nye na yeo we bala nyetsa ngore ka nne dai o ska ng utlwa la ke ntse ke bua lo
wena. Despite.
He?
Tsona we.
Ke.
Ka utlwa ke sa gholwe. Butle ke ba le hape.
Ke utlwang banna ke enyetsang gore utlwa o sa golo ntebaleng go etsagala e moo
wa tseba mogatsa ka re phela le batho ba pelotse gopo
banna
jo nna surprise villewe bo lerato batla swa batla botswa
a ko bue le wena ntebaleng a ko tloelele go nna ntse o nkgadisa ka ditaba jena
o etsagalang mona moo ke ntseng ke bala teng
ee
go thwe lerato ke ena a beileng dinepe tsa mabatho marangrang
ee boutlwe wena ntebaleng ha o re rato o bua ka lerato ofeng
a ko tlo o tseba lerato ofeng le wena ke bua ka lerato mosadi wa Max e ke mang a neng a ka nana o lerato wa ka etsa ntho empe a kana
ke nagana gore ka nnete ha se nnete ntebaleng e motlhomong ga o wa bana gantle mononong a ko shebisise gantle
e o kwa le buka o ithute motho bona taba ena ke re ke e bala korante o bontsha gore ke nnete nte sekwati
jo nna nna we wa tseba ka nnete le nna ke re Silas a se kempe a e bona gobane setopo se a tswa ke a o bolelele
ga ore ke o bolelele nna motho a ntsa bala go thwe Silas ke ena e setseng taba ena korante a tshwere bopaki bo o bonagalang bo o feleletseng
jo nna nna we
wa bona mona gore go thweng go thwe a re a keke a phomola le galo fitlhela lerato a patetse go theola mosadi wa hae seriti ipalele ke ena o bone gona taba e ne e kotsi ga kakang
ke a tshaba le go e bala ntebaleng ke utlwa ke tshogetse Max le lerato sebaka ka nnete e ka ba bona ba tlo reng ga ba e bala ntho e
nte sekwatie ke re balela heile ke batla a ba hulanye ka maqwetha ntho e ba entse mabatho yona o reng ka yona ga ke kgolo go mosadi e mongwe a tshwana le lerato a ka etsa ntho e tjeka mosadi e mongwe
jo
bona ke bogopo bo kopane le bolosi
o ka tshotsholo
thabiso monna ke yone o fitlhang mosebetsing ka nako eo monna
ao ntle ke o batla gore nkolwane ke 5 minutes ke 5 minutes ele o batla gore
ka nnete thabiso o swabe a tseba monna ebile ikota sefuba ka gore 5 minutes e le monna o ne go reetseng go tlhabele kgomo monna kapo reetseng go tse pati um gobane gore 5 minutes ele o ne go reetseng date
bakolwane ga tseba today ga ke batlolona le wena godman bona ke tlile spaneng today e sentwe
thabiso thabiso mfana kahle monna wa tseba motho a buang jalo ka wena je a le paoto so ga a rutlile mosebetsing bonyane o tlameya ba le ele ka boma 30 minutes go bontsha go serase ka mosebetsi wa gae motho eno wa bona ntate o kwa he e seng 25 minutes ele
e godman wa tseba a chikannete a ke tsebe kore leutlwa a ke utlwe ntse ke sang obane ke fitlhile ka nako ya span flop ya okeng today entle ke godman e le so lona
banna thabiso ntse o ikeme ka gore ele wa elelela gore nako e sale ntse o bua golo ntse o re nyerenyerenyere 5 minutes ya o sebile fedile eo ke nako ya mosebetsi tlhe monna
e kapa
o fitla mmoa bodi
godman exactly yona ntho ke emetseng gore wena o mpolelele gorena ke etse eng a ke re ko wena boso jole ko wena enonong jele o setile dimarathone tsa nako
alright my lady batlantlhatswa pelo wa tseba wa ka botsa potso e ne sa le ke lebeletse gona go batla go tseba gona o ko etseng a ko qale pele ka go nketsa teye ntwanaka
ee
mfana
maybe a wang kutlwi sisa Grootman le wena ke ne ke botsa ka spane sa ka se ke tlamang ho setsa Grootman
e Thabiso Thabiso mosebetsi o ntle ke o hlalosanga go mosebetsi o tlamang ho yetsa mosebetsi o tlamang ho yetsa hona jwale tjena ke o etsetsa kolwane ti ehle monna ka poso itaela monna ndi kgone ko bua haholo wena monana
mana ke ke batla fela ho etsa spane se ke se iretsweng Grootman monana e se nna re nye o ibuang yo
ako Thabiso a tsama ha ne ke le wena ne ke tlo iketsetsa molemo ke etsetse bra kolwane ti e ke tsweka ga ditaba tsengata ke tlolele o bua haholo ha e ngwana ko nkentsete ko tlolo bua golo maelaiti
ma akhona gotma
ba tseba ko shebile tse monna ko tlo ko qenela jwa mfana ka mona
akhona
ha ke ona hana maelaiti ke ona hana man by the way ba tseba bra mohale o mfonetse monna o senso o worried o worried o worried blend ka ntwentsetsa hala mona company nya ona ta ho etsa haitseta ba hore eh ntho tse long re di buile nna le yena lo wena re le bararo fela re le bararo tsetse jwang ke nna lo wena le yena fela kitsane se di matha kwa nanana surprise news
e Grootman
o mpella hore o founetswe ke mpolokeng twanaka
Grootman
bua le nna Thabiso hle mona
tse ba kore ke tle je re ke tla spanning le moyeng o dimo a o seng ke di se di di o njajela nako pele o sontsetsa ka ntho tse dingwe tse ke sa di tsebeng tse di surprise news ke ntsanga wena Grootman
ke go hakolela ntona ke bona ka go ntse ba ezanyanyana sheba ke nna le wena le bangwe ba le ba tsebang ka taba ma Japan mo star so then surprise news inga kae mfana inga kae papa ska nsha ba tjena ke bua le wena Thabiso hle monna ntwana ka kere ke bua le wena hantle nge bongetse ditse tee wa tlwaelo tlong o bulela mahlo tjena yana mfana ka bona le tjena na lo thotse jwa lo sa tsebo bua bua boy
ba bo khulone
eish 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 ya Thabiso bua tlwaelo seng yana ka hle monna
se bona dinye se ga se ke nna flopileng Grootman
ke tsebile ke tsebile Thabiso Thabiso wa elellwa gona ke batho ba bakae ba tlo sengela ke mosebetsi ka bakala wena Thabiso
bona re shebisane se jitere re nye Grootman
re shebisana se jita jwa Thabiso mona o awe gona ke batho ba bakae ba tlo fellwa ke mosebetsi ka bakala ha Thabiso mona lo bua ho lona wa ho pepere 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 ntle ka tsaba ke nana go ke etse nna jwa le ka re shebisane
go kulone nda re nya se hampe wa se bona re nye tsa va ke nna e buile ngwa bona mang ne ke bua le ngone mo di ene ke sana no go ne re bua fela jo lo ka ba go tsi nna le ne ke sa report ya dawe se go a bua ka bona ska ntshuna so bra mwale
Thabiso bona bona mfanaka e re kotse dintho di be sample ke nana go nna ke uleleke before bra mohale yena a fitla tlo uleleka ta because a ke go sebetsa ka tlasa ka mo Thabiso one grateful hle mona go ga ona tanki go ana tanki next go ri hai o tsana le ntata ha o sane o tsana le ntata go le pelo dimpile go tlaetsa Thabiso
ka o shapele yona jaba eno no ngona jole go shapele teo
bona mfanaka tlwaela tee e be ke opola ntlo ntlo le probation hle monna oya ntini simple blend ya go ka nna ga o leleka monana
oh Grootman
come on
ke kopo Grootman
ah go sabisitse bra ya ka go sabisitse ntwana ka go sabisitse go sabisitse yoyo ene bra mahale ke mo belletsa ska ba o tshepa ke mo belletse o go le hlaba phujo le ka ntatao man ba ga ntintlwele ba ga ndi man ha ba chinchi batho ba Thabiso o jwalo man ai 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 tswa hle mo tswa ha itlwela ke sa ba tla di tlo nno tjaise tswa chaisa chaisa ke go wena ntso mpela ka 5 minutes eh chaisa tswa tswa tsamaya
ba go kolo
tsamaya hle monna her
eh ya mmagaganti ke sentse ke tlo bona tsatsi lena ntate ke o yetetse
eh ya mabakiso
eh ntso phetse hantle
ntse re petse hle mmaruna le lona ntse le petse hantle ke a
tsena atshe ntse re ikela ka nnete fela ha mathata o tseba go lona mathata a sentho e felang
ya wa sa entse njwa le ka nnete potlaki
ha re tswe tabeng ya potlaki ntate
monna molo le yena ba
a tsa motho wa ka o sale hantle ampe yona jwale o sale hantle ebile ga ke dumele go na le lebaka le ka ntlisang ofising yao mona o tlelebe ke tlolola ka majoro ke tlile go wena ka mabaka a ke bonang ka nnete kutlwa a sang kgotsofatse bile a sang tule hantle gape wa tseba gore nna ka nnete nontshwantsho yona ntate ga ke dumelane le yone a kompolelele ga e sale ke ntse ke apply-ela ofisi ena gago ke batla mosebetsi one o ke boneng gore qetelelong ke dumetse le nna gore ke tlotswe a ke go o file mogale gobane jele ke a gola mogale motlhomong ke mogotsi wa gago kae kae le ga o tla fumana le iketsa e ka ga le utlwane
mogale a sebetse ga masepala mona mogale o na le company ya gae
ke bua ka yona company a ke re le nna ntse ke na
o bua ka di-tender
ee ya ntate ke ntho e kampeyamo gona jwaletse nna o lampolelela gore taba di-tendera e santsane le e tshwere jelo ka babusi ba rona go na le 1-2-3 empa ga ke sheba mogale ena o ka mona o ka mane gona jwale jena o tlhokometse gore ka sheko lena mogale o sa sebetsa le majapane kapo ke maaka setsheng sane se a ntseng aga go sona ntate ke feta mono
metlhitaemapakisoe o mmamele gantle ga ke nyatse ke a tseba le wena gore o teng thontsene tsa di-construction
jale go etsagala
fela ka nneto ke se ipapisi le mogale nna o bone gore mogale o sebetse ka metšhini e me ka emme mogale o na le ntho e nngwe le ye nngwe ka nnete le mosebetsi wa o etsang mane ka moao ono ke mosebetsi o tswileng matsogo ke mosebetsi o motle gampe bona gona jwale tjena ke eo jalo ka ga o bua ore o sebetsa le majapane o tswalata batho ba tsepang ka meago
o tile o dumelana le taba eo ya gore be lefatshe le labo rona la surprise vile jale le lefa majapane ntatenaoimametse gona ntsore
batho ba tla mona ka tsebo ya mosebetsi o tlisa skilli ka mantswe ma motho a tlo etsa ntho tse nepagetseng ka gara ona motse ona wa surprise
ntate metšhini eo yo o buang ka yona ke utlwa e kae ka rebile e ka re wankgantshetsa ga o bua ka yona go ja le nna le la ka lampha nako le nna nkabe ke na le yona metšhini eno ke le
mapakisontate
ke a belaela bua gore na mogale o fa motlho mongwe le nna ke tla iteka ntate
ke mang a itse mogale o fana
ke nna mapakiswa ke go bua le nna ga ore ke mang o batla gore ke re ke mang ntate
o ka mantswe bang ga ke nne ke file wena mosebetsi o e mongwe gape o ne a tlo o tla a re ke bue gore na mapakiso o nfang
e mongwe gape o bua kama
bona ga ke tsebe ke re le bangata mona batho ba di-construction bona ga motho a tlotse tendera o e tlotse ga tlotse bidi o e tlotse jale ke etse
jwa
ga se nna fela yankang
qetoaeeo sa etsebeng nna ke utlwile ka tsebe tsena tsaka tse pedi ke sa romeletsa ke ne ke le mane restauranteng ke fumane mogale a dutse mono le mpolokeng le lona le japane leno le meriri fefoang ga e ba ke lona mpolokeng o ne emeletse mogale a mmotsa gore o utlwa gotho moago ona o ga o se golelo le o golelwa ga o sokele fela o se ntse o peperana wena o lakang ka bogato bofe gobane go nne wa ke tsebe gwaka mpolokeng o itse le wena
o ile a romela modiei mona go nna
moa
bua yona ntho eno ya buang ka yona wa bona mme ke jealousy felaene ya jealousy e go rona ga ke tsebe batho ba bo rona re batho ba
jwangaeeeyonaonrakaee
ga re ne re nkile contract yo tendera yo renkile re ifile motlho mo batho ba morabe yo mongwe a nka be le sa lwane tsena mme jwane just because e fumane ke e mongwe wa rona yo e building ke yane ya beberana e beberana jwang ka nnete diripoto di teng mme re fuwa
diripotke
di-engineers wa utlwa
heoa
japane kwana mme o tlile special a tlo sheba gore building eno ka nnete ke building e maatla e gaueng gantle then the next thing lona le atla fela ga le so teste ga le so shebe gorena o sebedisitswe sa
metekamabotatilelokaelese
le tla fela ka dipuo tsa lona e senoba mono
wa peperaowatsotsi mogale o tlile motseng ona gore a tlo re senyetsa ka ditšhelete tsena tsa gae tse ngata-ngata ke maswabi go bona o se o le mogotsi wa
mogale
ntatele
ka baka lantate
potlakefela
gore o tle ofising yaka o tlo ntsetsa gore nna ke tsotsi
ntateotsotsiosebile o tsotsigobaemogotsiwa mogale ke ntho e kana-kana e o etsang le mogale ofising mone ebile dikopano tsa gago le mogale batho ba bangata ba se ba tlhokometse di ba bosiwa o ntse o lebeletse go rona re tlo o voutela o ntse e lebeletse voutu e tswang go rona kapa o lebeletse go voutelwa ke majapane
mme mamele ntho e ke etsa mona ke etsa molemong wa setšhaba sena sa
surprise
eaeedile moo e eme jale e eme tiile le mono e le tswela molemo lona batho ba surprise vill ke yona le tlabe le bona gore jale ke sebedise and I'm telling you not even a single one of you ya tlatlang go nna mona tlo ntsetsa gore ntate ya bofane ka nnete re ne re nyatsa empa ka nnete ra
bonaeeeeaaaeke
kopa gore mme please ga re feng mogale chance le batho ba sebetsang le mone la mogale that's all
salaganti
yes thank you bye bye
jo ai ba o jetsa taba tsa ha o fane hai se fetu ke kgaolo e latelang ka moso